Mr. Shine,
Justin Wang Records.
Anabadilisha, yes, anabadilisha, anabadilisha, yes, anabadilisha, kutoka matopeni.
He can change your life today.
Kutoka matopeni.
He can change your life today.
Anabadilisha, yes, anabadilisha, anabadilisha, yes, anabadilisha, kutoka matopeni.
He can change your life today, yeah.
Kutoka matopeni.
He can change your life today, yeah.
Nikikumbuka kule mashambani nilikolelewa mimi, tuliishi kwa majonzi, kukosa chakula, maskini ulitupiga bana. Nikikumbuka elimu ya kutosha, msela sikupata mie, natokwa na machozi, napiga magoti, Maulana nisaidie. Nikikumbuka nikianza muziki niliteseka bana, nilifukuzwa studio, hela zitoshi, mseli ni uma sana. Nikikumbuka kutoka Kayole hadi city center, nilitembea bana kufanya muziki nikitafuta riziki. No,
anabadilisha,
oh,
yes, anabadilisha,
anabadilisha, yes, anabadilisha,
kutoka
matopeni.
We can change your life today.
Matopeni.
We can change your life today, yeah.
Anabadilisha,
yes,
yes, anabadilisha,
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 yes,
yes, anabadilisha, kutoka matopeni.
We can change your life today, yeah.
Kutoka matopeni.
We can change your life today.
Na hivi majuzi nilipoteza kazi, niliangaika bana, marafiki wote wakatoweka, ukawa msaidizi. Na hivi majuzi msera mie nilichekwa bana, hey, lakini leo wengi wao wanisubiria. Amini usiamini, leo Maulana amenibadilisha, naishi kwa furaha na kula na shiba, mjaza tabasamu. Amini usiamini, leo Maulana amenibadilisha, nafanya mziki bila tatizo, amenifanikisha. Amini usiamini, leo Maulana amenibadilisha, nyimbo zangu za sikika bila masomo, mziki ndani yangu. Anabadilisha,
yes, anabadilisha,
anabadilisha,
yes, anabadilisha,
kutoka matopeni.
Kutoka matopeni. Change your life today.
Kutoka matopeni.
We can change your life today.
Anabadilisha.
Yes, wangu.
Yes, anabadilisha.
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 Oh.
Yes, anabadilisha.
Yes, anabadilisha. Oh, he can change your life today. Anabadilisha, yeah. Uliza Mr. Shine atakuambia haya yote.
Yo, bari ndo hiyo. Yeah, Killbiz.